music. Army. Everything on me.
Everything on me.
It's a mafia thing, you know.
It's a mafia thing, you know.
Stress kando, tunapiga sheshe kama tuko ngambo. Kila kitu fresh, lete double double. Gold label tunakunywa kama gongo. Doma dem tuwafanye viji mambo. Gross, bile inafaa juu ya steam of course. Game tunapiga ile jaro ya kiboss boss. Bile ya kujali kama kuna matatizo. Any soft life kama kawalika. Wida madenge, kila kitu fresh, fresh, fresh. No stress lika. Wida madenge, kila kitu fresh, fresh, fresh. On me lika. Wida madenge, kila kitu fresh, fresh, fresh. No stress lika. Wida madenge, kila kitu fresh, fresh, fresh. On me. No stress, hey pretty lady, shika mali yende chain. Steam ziki bamba, tuende nalo hadi che. Bila kudelay girl, tuende bend over. Shake your booty bam bam, jaro itani mada. Nataka ni waze vile, kifika keja analiza. Ila kwa makini hapa club, nisije maliza. Japo kuwa kuna vile, napenda unavokata. Lika, wida madenge, kila kitu fresh, fresh, fresh. No stress, lika, wida madenge, kila kitu fresh, fresh, fresh. On me, lika, wida madenge, kila kitu fresh. Fresh, 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 no stress, lika, wida madenge, kila kitu fresh, 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 on me. Wida madenge, kila kitu fresh, fresh, fresh. No stress, lika. Wida madenge, kila kitu fresh, fresh, fresh. On me, lika. Wida madenge, kila kitu fresh, fresh, fresh. No stress, lika. Wida madenge, kila kitu fresh, fresh, fresh. On me. Mwaga, heshima anachukua kwenye tandara. Leo kote nachafua pesa mina mwaga. Heshima anachukua kwenye tandara. Leo kote nachafua pesa mina mwaga. Heshima anachukua kwenye tandara. Leo kote nachafua pesa mina mwaga. Heshima anachukua kwenye tandara. Leo kote nachafua.